bana every day. Ila chonde chonde ya chumbani usiaweke adhara. Hey, sitaki kulia na moyo. Hey, na moyo natamani uingie kumoyo. Hey, kumoyo sitamani ubaki na choyo. Yeah, ila nataka uchue. We uchue. Wako nimefika baby. Kwa mwingine sitamani. Kama kosa nisha kosa. Hey, na kuomba samahani. Tena na kuomba baby. Usinishushe thamani. Go.